Ate polisi mbitundu ebya mitiana mosingeyo hiriko omusomesa Frederick Bukenya miaka 28 omutuze wena ya gonja Kalangaro abadde ngasomesa kunali ya gonja Brightway Junior School akwatidwa kubigambibwa nti yawadde kiwunize kisukiridde obukambwe eri omwana ow'ekyomusanvu. Omwana ono yabadde avunaanibwa okubba 15 ne omukebe ogwa seeti ogw'essomero ogw'okubala okuva ku muyizi munne. Kigambibwa nti omusomesa ono yalagidde omwana akomyewo bye yabadde abbye, kyokka ate oluvannyuma n'amusiba emiguwa n'alyoka amukuba emiggo ekyamuleetedde okufuna ebisago eby'amaanyi. Alipoota yatwaliddwa ku poliisi enkulu ey'emitiana. Ab'obuganda lw'omwana ono yabadde akubiddwa emiggo oluvannyuma lw'okukolwako obujjanjabi. Poliisi eyongedde okulabula abazadde. Abazadde bawadde amagezi bagende bafune obujjanjabi eri omwana asobole okudda engulu nga bavunaana omusomesa ono. Lameka Kigozi yayogera poliisi obuyobo.
Ekitongole kyaffe ekya Flying Squad Unit nga kikolera wamu n'ekitongole ekya CMI batuyambye okwata omusajja muwanguzi Emmanuel ng'onono yabadde emabega w'okuwambibwa kw'omwana Kazungu Daniel ow'emyaka 4 ng'omwana ono yabbibwa maka ga bakadde be ng'ennaku z'omwezi 9. Police in Mitiana has arrested Bukenya Frederick Amoti, resident of Naria Magonja village in Kalangalo sub county here in the district of Mitiana, and a teacher at Brightway Junior School found in Naria Magonja. He called her and ordered her to return the items to the complainant, and he later tied the victim with ropes